This is when I would work classic. It turbo la baby. Can you make my life so beautiful, so wonderful? Say do. Yeah, bad man, me boy. Yeah. Wewe niwe mama chanjabu. Penzi lako la ni bambabu. Mbele yako sina ujanjabu. Ujanja, ujanja. Mia wako kifaranga tu. Nifungie kwenye panda tu. Penzi lako ni lile kwa namba. Kwa konko tuli, 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 tuli. Ziba kuli njaze utuli nukie bebe. Utaniambia nini na yuko moyoni. Na mpenda rooni baka kitandani.
You make my life worth living. You make my life worth living. Girl, you make my life complete. You make my
love. This is when I would lust. Can you make my life?